Blog Talk Radio.
Imbere yawe Radisha kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa saba z'amanywa n'iminota itanu isazi Washington DC tukajya na saa moya z'ijoro isa n'iminota n'iminota itanu isazi Buruseli na saa mbiri z'ijoro isaha z'i Kigali. Uno munsi tu kuwa gatandatu tariki ya 27 Gashyantare umwaka w'2021 ukaba ari umwanya twabateguriyeho itangazo ubutumire mu by'ukuri ku kanama mpuzamahanga gashinzwe gushyigikira ubutumwa bwa Idamange Yvonne no kumutabariza. Muri kino kiganiro na ko muri buno butumire muri kumwe na Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje, muka kandi muri kumwe na Bwana Denis Uwimana uhagarariye ako kanama mpuzamahanga nyine kiyemeje gushyigikira ubutumwa bwa Ingabire bwa Idamange Yvonne no kumutabariza. Uhagarariye nyine ariwe Denis Uwimana uri kumwe nanjye, ndamubonye mukanya muri studio yakanze mufunguye mikoro noneho abasuhuze ababwire n'ibyerekeranye n'ubwo butumwa bwo gushyigikira byibutse byo gushyigikira Idamange irya mugwiza Yvonne no kumutabariza. Ngufungurire mikoro bwana Denis Uwimana, niba uriho unyumva usuhuza abari batwumva noneho tuganire. Ugeze uranyumva?
Ndakumva.
Yego.
Urakoze bwana Joseph Ngarambe. Nibyo ndi mu bagize akanama kahuza ibikorwa mpuzamahanga bikorwa byo gushyigikira no gutabariza Idamange icyamugwiza Yvonne. Kaba kagizwe n'abantu banyuranye twakwita abaturage b'isi bakunda amahoro bashyira imbere ubwubahane biyemeje kuba nk'abarinzi b'agaciro ka muntu cyane cyane bishingiye ku kubahisha no kubaha amategeko akubiyemo uburenganzira bwa muntu. Twabita nk'abantu b'impirimbanyi z'uburenganzira na demokarasi. Ubwo bashyizeho iryo tsinda rwego mpuzamahanga ngo niba bakoze ibyo bikorwa byose bigamije guhesha agaciro biriya Idamange atubwira duhamagarira cyane cyane ubutumwa bwe bumeze nk'intabaza kugira ngo budashirira aho ngaho gusa bukarangira, ariko nta bantu babufashe ngo babukomeze. Nkaba naje hano rero bikorwa bimwe mu bikorwa bitanyijwe cyane cyane ejo by'umwihariko.
Ejo murateganya iki rero?
Ejo hari igikorwa twateganyije kuri murandasi kandi gihuza abantu benshi nk'imyigaragambyo, ariko kuko hari abantu benshi kandi bazabahuriye icyarimwe. Mbere yo kuvuga uko cyateganyijwe n'uko giteye, reka tuvuge n'impamvu igikorwa bwacyo cyanateguwe. Kuki hagombeye icyo gikorwa cy'ejo? Nicyo kigamije ku Idamange yasohora video ya mbere ku itariki 31 z'ukwezi kwa Mutarama 2021, yagaragaje ko yamagana akarengane, akangurira abayobozi kurwanya ukarengane nk'ihohoterwa ry'abanenga leta bose, ihohoterwa ndetse n'irindi honyura ry'uburenganzira rikorerwa abacikacumu, by'umwihariko yanavuze n'amazina amwe n'amwe, abasenyerwa, abamburwa imitungo n'akarengane gakorerwa rubanda muri rusange. Idamange yari atuye aranguruye nta mususu kandi ari mu gihugu, anazi neza ingaruka zabyo ku buzima bwe, ari nabyo byamuviriyemo nyine nk'uko tubizi gufatwa no gufungwa ku ya gutariki ya 15 Gashyantare 2021. Kuri icyo gihe nyine abantu bavuze uti ntabwo byahagarariye aho ngaho gusa, ubwo butumwa bwe buhagarariye kubera ko yafashwe nk'ari intwari itikaye itikiye abantu bavuga ati twishyire hamwe dukomeze tubeshe agaciro ubutumwa bwe tumenyekanishe ariko tunakangurira leta kugira ngo yitabire kumva ubwo butumwa aho gufata umuntu wese ugaragaje ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo afatwe nk'aho ari umwanzi wa leta ntabwo kugaragaza ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu kuvugira abarengana kunenga leta muri rusange ntabwo ugomba gufatwa kwa ari ukurwanya leta ahubwo urwanya imikorere myiza ya leta nuceceka akaryumaho kandi akarengane yamenye ntakavuge Damanje rero yavugiye abaheranwe n'ubwoba bwo gutakamba hari benshi yavugiye ibintu ngo tubita ngo yatuvugiye ibintu abanyarwanda benshi cyane bavuga bamwibonyemo bamwiyumvamo mbese n'umunyarwandakazi uhuje abantu benshi bibonamo impamvu twavuze uti abantu bishyira hamwe bakomeze bahesha agaciro ubwo butumwa bwe avuga kabone n'ubwo yaba atagifite uburenganzira bwo gukomeza kuvuga kizo wawe twagikorwa kuri murandasi ni ukugira ngo dukomeze duteze ubwega kubwo butumwa yatanze n'uburyo gutega amatwi n'ubwo butumwa yatanze n'uburyo bwo guha agaciro no gukomeza kumvikanisha ubwo butumwa bwa Damanje aho kanama rero kasanze kanama gashinzwe guhuza ibikorwa bishyigikira Damanje kasanze bikwiye ko ibyo yatangaje impanda yatangije cyane cyane ku munsi wa nyuma no ku minsi yabanjije iryo jwi ryabyo byakomeza kurangira kugeza inzego zibishinzwe zihagaritse ihohoterwa zikemura ibibazo n'akarengane zihagaritse inyerezwa ry'abantu baburengero buri munsi zigahagarika itoteza n'ifungwa ry'abatavuga rumwe nayo itotezwa ry'abacikacumu ndetse kagarika no kwambura abaturage imirima imwe mu bibazo na imitungo muri rusange kuko imwe mu bibazo Damanje yagarukaho twabivuga mu kanya agusubije ijambo
urakoze cyane rwose hanyuma hari afite ibibazo nyine yavugisha ukuri abantu babaye u Rwanda babaye abanyarwanda bakunze guhura n'ingorane baterwa n'iya leta y'abahutuzi nawe yo ntabwo byatinze kandi ntibyanamutunguye arafashwe bamutesheje abana be barahungaho abana be byo ntintamuwe bagira na nkeya nawe ubwe ubushobozi bwe imibereho ye nyine barayihungabanyije ku buryo bwose niki rero ako kanama kanyu ugateganya cyo kugira ngo abe yagira icyo abasha kugenera umuryango we ubashe kubaho kuko niwe waruwugize ikindi cyo kugira ngo agire n'abamwunganira kandi bakwiye bafite ubushobozi mbese hari icyo muteganya kuva mwashaka kusanya uburyo amafaranga yo kugira ngo azabashe kumufasha
nicyo kibazo kiza cyane nibyo kara kanama gahuza ibikorwa bikikira Damanje ntabwo ari ukuvuga ngo dukore ubuvugizi gusa abantu bigaragambya nk'uko mwigaragambya yikorwa hirya no hino cyane cyane mu bihugu by'Iburaya cyangwa se guteza ubwega hirya no hino mu nzego zinyuranye ntabwo bihagaragara aho ngaho gusa kuko ubutumwa yatanze kugira ngo bukomeze mu gihe yagize ibyaha agafatwa agafungwa ntabwo twakwemeza ko habyanze bikunze hari abunganizi mu mategeko bazakenerwa ntawe utazi ko kandi n'umuryango umubyeyi mu rugo niwo witaho niwo muryango ukeneye gukomeza kudahungabana ibyo bakenera buri munsi cyane cyane abana ako kanama twavuze gahuza ibikorwa bishyigikira Damanje kashyizeho uburyo bwo guhuza hamwe imisanzu y'abantu banyuranye babishaka cyane cyane bahereye kuri bariya bari mu kigo twakwita nimbari z'uburenganzira na demokarasi bari mu baturage b'isi bose bakunda amahoro banakunda gushyira imbere ibibazo by'agaciro ka muntu twashyize hamwe tureba uburyo bamwe muri twe bashinga GoFundMe ako nama kashyizeho GoFundMe ni uburyo bunyuzwamo amafaranga akusanyijwe n'abantu banyuranye kuri murandasi umuntu umwe akaba agahuza icyo kigega akaba ari we ugikurikirana abashobora kujya kuri murandasi bareba kuri site ya GoFundMe ya Gatebuke Claude. Niwe twasabye kugikurikirana iki kigega abantu bagahari za lien kimwe no kuri ndakubyara hari uburyo umuntu yaklika agahita abona kuri iyo YouTube channel ya Gatebuke Claude no kuri YouTube channel ya uwitwa Umutware, naho yasangaho lien igaragaza icyo kigega cyitwa GoFundMe agahita yuzuza bakamubwira uburyo abigenza kugira ngo akomeze yuzuze ashyireho inkunga yatera ibikorwa byo kuganira uyu mudamu nubwo buryo twashyizeho ubwo tuzabahabaishinzwegicunga nyine bazanagenda bavuga uti dukoresha amafaranga igice kimwe gikoreshwe mu kumwunganira mu mategeko ikindi cyo cyakoreshwa mu mibereho y'umuryango we bitewe n'ibibazo bizajya bigaragara. Ariko hagatangaha nyine abantu bahise babyitabira amaze kugeraho amafaranga arenga $25,000 by'amadolari kandi inkunga zacyaza. Ariko ntabwo icyo cyangwa uruhande cyonyine kigamijwe kimwe kugira ngo tukomeze tubwire amahanga ko gufata umuntu kumufunga atari wo muti, kuko si uwa mbere ugaragaje ibibazo agafungwa. Kuko ibibazo muri sosiyete, mu bihugu, mu miryango, muri za entreprise no ku giti cy'umuntu bihoraho, hari amayira atatu ashoboka. Hari kubivuga, kubyatura nk'uko idamanje yabigenje, bigaragaza ihohoterwa bidakurikiranwa. Inzira ya kabiri ni uko yumvikana, inzira ya mbere yuko iba byatuye ni ukugira ngo bicoce biganireho bifatire umwanzuro. Inzira ya kabiri ni ukubihunga abantu bakabishinguka bakavuga ati ntacyo nabikoraho ndabihunze ndabyitaruye akabarahotera umugongo. Ndamanje wese kuyakoze siko yabigenje, yahisemo guhangana nabyo kubigaragaza kandi azi n'ingaruka byamugiraho. Uburyo bwa gatatu birumvikana nubwo abantu twakwita ba nyandarwemeye ba mure buke ba nzamurambaho donc biyemeza gukomezanya n'ibibazo bagashyigikira bakanogeza abayobozi bariho bayobora icyo kigo gifite ibibazo aho kugira ngo bagaragaze ubutwari bwo kugira ngo babikemure. Idamanje ntihahisemo ubwo buryo bwa kabiri n'ubwa gatatu, yavuze ati nshaka ibibazo bigaragara bivugwe ngiye ibitwa bigaragaje, hari n'abandi babirangije imbere ye birumvikana, ariko kuba yahagaze yemye n'amaguru ye yombi ni ubutwari bwo kumushimira kandi twavuga uti ubwo butumwa yatanze ntibuhagaze tubagazwe ntibuhagarike n'uko afashe agafungwa. Ibintu tuzakora icyo gikorwa tuzakoresha kuri murandasi nko gutanga ubutumwa tuvuga tuti ushobora kuniga intumwa ariko ntushobora guhagarika ubutumwa cyangwa ubutumwa bwayo. Numva twakomeza.
Ndagushimiye cyane rwose, nagize neza kukwibutsa ko ushobora kuniga intumwa nk'uko banize intumwa Kizito Mihigo. Hari neza ariko ubutumwa burahari cyane, burakomeye kurushaho, kandi rero ababifitemo uruhare mwese mushimirwe. Nushaka yo kuniga indi ntumwa nayo yavuze iti kuva baniga intumwa Kizito Mihigo numvise ko ngomba kugira icyo nkora, yaranabivuze idamange iryamugwiza Yvonne, nawe rero wari warashaka kumuniga ariko amaboko y'Imana na yamwe bantu nyine bantu b'Imana arakomeye cyane, ntabwo bazamara abantu. Mwagize rero muti GoFundMe umuntu ashobora kubona kuri YouTube ya Gatebuke Claude arazwi cyane, na Umutware arazwi cyane, n'abasore b'abajene bazwi cyane. Nshuti rero muduteze amatwi GoFundMe mushobora gushakira kuri YouTube ya Gatebuke, mushobora gushakira kuri YouTube ya Umutware. N'abantu b'urubyiruko bazwi cyane, haba mu rubyiruko haba no mu bantu bakuru babashesha kangura. Murebe rero icyo kigega rwose mukitabire. Mugenzi wacu Denis yamaze kuvuga yuko hamaze kugera 2025 by'amadolari ariko hakenewe byinshi birumvikana kandi n'urugamba urugamba rukomeye n'urugamba rukomeye rwose ntimwumve ngo ni menshi ntimwumve ngo ni menshi kuko ibitunga umuryango we bitunga nyine byicurwa abavoka n'ibindi bizatwara igihe iriya leta rero ihotura abanyarwanda nta kuntu abantu batagomba kuyihagurukira bashyigikira abanyarwanda bafite ubutwari nka idamange ivona wavuze utegereje umufite n'igikorwa cyo ku yego
nicyo rwa nyine warugiye gutangiza mukabaye kuvuga mukanya cyakwagira kugira ngo bwira abantu ko nyine na idamange yavuze ati nibamfata ingingo yo kuvuga nibyavuze mu minota ya nyuma mbere yuko anafatwa akirangiza iyo video yashoboye gukora bwa nyuma na nyuma mbere yuko afatwa nibamfata zimucogore akajwe kuti nyabuneka nibamfata hari abo mu mahanga n'abanyarwanda bari mu gihugu nibamfata zimucogore nuvuga ko yadusigiye umukoro tutagomba kuvuga ngo turicara ntacyo tukozeho niyo mpamvu tukaba tuti hanakenerwa nyine abantu bazobereye mu byo kuburanira abantu mu nkiko ndetse n'ubuzima bugomba gukomeza ku muryango we nawe tukamukurikirana niyo mpamvu iyo gofandumu yashyizweho icyo gikorwa cyo kuri murandasi kizakorwa ejo nacyo ni ukugira ngo abantu bakomeze bibukiranye ubwo butumwa bwa idamange niyo mpamvu twasubiye mu kugitegura kuri murandasi ejo abantu bazasangira ijambo ku ngingo nkuru ubutumwa bwa idamange bwakunze kwibandaho imiyoborere myiza imiyoborere cyane cyane ya leta mu gihe cya covid na video ya mbere yashyizehanze avuga ibibazo ibyemezo byo gukumira covid byagiraga ingaruka ku burenganzira bw'abantu ingingo izaganirwa hejo nyine muri icyo kiganiro kuri murandasi n'itotezwa ry'abacikacumu ndetse n'abanenga leta icyo kintu cya kigarutseho muri za video ze ibizaganirwa hejo ni uburezi n'urubyiruko yagarutse cyane idamange ku kibazo cy'ireme ry'uburezi mu rwanda ingingo ya nyuma izaganirwaho nayo idamange yagiye akomozaho ni ubuntu bugamije impinduka ihuriweho n'abantu inasangiwe kuko impinduka ntiyashoboka abantu batagize gusangira kubabara gukorerwa abahohoterwa abantu bakababarana ndetse hakagibamo n'abantu bavuga tuvugire abandi batsikamiwe n'iryo hohoterwa impinduka rero ikenera umusemburo w'urukundo cyane cyane idamange yagiye avuga umuti ndababaye n'uburyo abanyarwanda babaho nuvuga ko afite urukundo afitiye abanyarwanda na n'ubu aracyari afitiye nyine aho ari hose niyo mpamvu twavuga tuti dushyiramo uru rero rwitwa ubuntu n'impinduka kuko ubuntu n'ubumuntu nibyo biba umusemburo w'impinduka ubwo rero abantu bazaganira kuri izo nteruro baturutse imihanda yose biganjemo impirimbanyi z'uburenganzira na demokarasi basangiye ijambo ariko n'abakurikiye icyo kiganiro bose bazajya bahabwa ijambo habe n'uburyo bwo kugira ngo bageze ku bandi bari kugikurikira ibitekerezo gutanga kuri murandasi mu gihe cy'ikiganiro ubwo reka unyemere nibutse abantu amasaha kizaberaho kugira ngo bazagitabira benshi cyane kuko dufite intego y'uko nibura ejo abantu nibura 100,000 ikiganiro bazagikurikire bagikunde bagitangeho ibitekerezo bita ngo komante cyangwa komente nibura 100,000 bavuga uti tuvuti twabagejejemo no umusanzu wa idamange yo kuvuga uti twese duhagurukiye kurwanya ihohoterwa twamagane akarengane ubu rero icyo kiganiro ejo ni saa 7 Ottawa Washington ku isaha ya Ottawa ni Washington saa 12 z'umugoroba i Londres saa moya za nimugoroba i Buruseli ni Paris na saa 2 z'ijoro i Kigali tuyemo abari mu Rwanda bashakisha saa 2 z'ijoro i Kigali otimiheye kizakorerwa kuri shene YouTube ya Umutware ejo ku cyumweru 28 z'ukwa kabiri kuri shene YouTube Umutware muzayishake abari Ottawa ni Washington ni saa 7 z'aho ziwabo saa 12 z'umugoroba i Londres na saa moya za nimugoroba i Buruseli ni Paris ikaba ari saa 2 z'ijoro i Kigali ubwo rero ntizi iyo magambo nabwira abatwumva bose ko ejo bakwitaho icyo kiganiro kandi bakazirikana ko bagomba guhitamo uruhande rw'abaharanira impinduka nka idamange bagafatanya n'abandi bamagana ihohoterwa kuko kinagaza ikiremwa muntu kandi ikadindiza iterambere rya buri wese. Turaba dusabye na Leta y'u Rwanda ko itajya ifata umuntu wese umwenze Leta wamaganye imikorere ihonyora uburenganzira bwa muntu ngo imufate nk'aho ari umwanzi w'igihugu. Ntabwo ari byo. Urakoze.
Urakoze cyane Denis Uwimana, nagira ngo rwose tugana ku musozo twari twasezeranye nyine kino gihe cyo kirarangira. Wagize uti ubumuntu nk'umusemburo w'impinduka, mu by'ukuri nibyo biranga idamange, nibyo namwe bibaranga nk'ako kanama gashinzwe kumurengera. Watanze ni n'amasaha ni na YouTube yariyo muzahuriraho ya umutware, n'amasaha wayavuze yose muri bino bihugu dutuyemo. Ndagira ngo nyine mu gusoza rwose zo kongera yasubiremo. Ndagira ngo yego bariho navuga bati kandi rero wanavuze uti turifuza ko kuri YouTube twaba turenze 100,000 abantu bose bakabona uburemere bw'uko kumushyigikira n'amahanga akabibona kuko bizagaragara. Nagira ngo nabyo bisubiremo. Banyarwanda mwese mufite ubuntu ubumuntu wo musemburo w'impinduka muraritswe rwose ejo. Amasaha nayahe kuri iyo YouTube ya umutware, wongera usubiremo ayo masaha bwana Denis Uwimana.
Okay, icyo gikorwa kizaba ejo nta kugagabya mbese ko mu mutuzo twifashishije ikoranabuhanga nyine ya murandasi. Ejo kuri shene YouTube umutware azaba ari saa saba ku isaha ya Ottawa ni Washington, saa saba z'amanywa amasaha yose ndi kuvuga, saa 12 z'umugoroba i Londres, saa moya za nimugoroba i Buruseli ni Paris, na saa 2 z'ijoro kuzaba ari mu Rwanda ku isaha y'Ikigali muri rusange. Naho intego tugamije ni ukuvuga uti nibura muzaze muri benshi, mwagaze ko mwamwe mushyigikiye ubutumwa bwa idamange kurwanya akarengane, mushyire imbere kubahiriza agaciro ka muntu, kurwanya ihohoterwa iryo ari ryose. Dushaka ko nibura abantu barenga 100,000 bose bakunda icyo kiganiro babita ngo ni ukurayika, bagashyiraho n'ubutumwa bugufiya bavuga ibyo itegerezo babonyeho bagita ngo ni komantere. Ariko nacyo tuba tubisangiza n'abantu bari mu kiganiro umwanya nyine, kandi bigaragaze ko nibura intwari yitsikiye ntabwo ubutumwa bwayo burangirira aho ngaho, ubutumwa burakomeza bukarangira. Yaduhaye n'umukuru avuga uti nyaboneka ndabasabye by'umwihariko abari mu mahanga n'abari mu Rwanda, nibamfunga ntimucogore. Namwe ndabasabye Abanyarwanda abazatwumva, nshuti z'u Rwanda, idamange nubwo yaba afunze cyangwa adafunze duhanire ko ubutumwa bwe ukomeza kurangira. Tuhetangire ejo, tubararitse ejo, mwitabire ibyo bikorwa. Hari n'ibindi bizakorwa nyuma y'ejo, nabyo tuzabagezaho mu mwisho w'icyo kiganiro kizakorwa ejo. Muzabantu bunyikurikirane mu nyungu zizakurikiraho, nyuma tuzababwira ejo muri icyo kiganiro.
Nagira ngo ushimire bwana Denis Uwimana, tusozereze hano ubutumwa bwa butumwa bugufi. Ahasigaye ni ibikorwa, mwiteguye kubikore ko n'abanyarwanda mubirarikiye. Twese ejo kuri ya saha wavuze, u Rwanda rwacu tugomba kuruharanira, kuko ntabwo iyo mpinduka, ntabwo u Rwanda abantu bose bibonamo ruzabasha kubaho tudahagurutse. Kandi Imana tujye tuyishimira burya ituzaniye abantu nka idamange n'abandi baje bakurikira abantu nka Bakizito n'abandi tutakwibagirwa. Ngushimire rero muvandimwe Denis Uwimana, gahunda nejo kandi tuzanakomeza kwino radio yacu rero rwose mujye mwisanga. Sinzi niba wifuza wenda kugira ijambo ryanyu mufata. Yego,
urakoze cyane, tuzasubira. Na Kristo Mihigo yaravuze uti urupfu n'ibyago ntibigire ijambo rya nyuma. ntibibe nako
cyangwa
ntibizabe ntibibe ijambo ntibigire ijambo rya nyuma ntabwo tugomba guhanwa n'ibyago n'urupfu ahubwo tugomba no kugira ubutwari bwo kubirenga tukagira ubutwari bwo guhangana nabyo tubitera umugongo ibibazo duhana nabyo mu gihugu cyacu ibibazo by'ubutazwa ry'uburenganzira bwa muntu n'abanyarwanda ubwabo ubutwari bwabo buzatuma ibyo bibazo bikemuka aho kubitera umugongo ngo abantu bibere bantu b'indeba ubwo ndagushimiye asigaye tuzahurira mu kiganiro twese hamwe ejo kuri ayo masaha nabwiye bitewe n'umuntu na buri muntu wese hazaba ari
twese hamwe ejo twese hamwe ejo rwose bidakuka bidakuka amasaha wayavuze duhaguruke kuko abanyarwanda barababaye tugomba kugira icyo dukora kandi rero Imana ifasha bifashije ijoro ryiza inshuti muduteze amatwi yego umugoroba mwiza Denis Uwimana ijoro ryiza rwose abandi mwari muduteze amatwi namwe umugoroba mwiza aho bwije n'igitondo cyiza aho bukeye nahejo rero nahejo twese duhure turenge ibihumbi ijana n'ibishoboka tube na magana twereke iriya leta yuko twahagurutse kandi ko n'Imana izadufasha kuko turabyize neza
Imbere yawe birashoboka. ejo bagera abana b'abantu imbere.